Smaller.
Team good music.
No.
Big guy, what up?
Like a free boss.
We
are leading the game. Big guy Barasso on top of that uniform. We are killing the beat. We them boys in that tutabu sekati uniform.
Data kuguna mulembe. Fatuliko kuguna kuya fatuliko. Osaga kuguna mulembe. Fatuliko kuguna funda mzo na mara yonzi to wana mizani na jasa. Na bobo kose sadogo teri kutansa nga kwaka. Sas kunya momo lira kwaka. Yanza kulembera msivina buli mwaka kumwaka. Bango wana yete bankwata.
Killing the beat.